Hear the word and renew your life on 657 AM.
Kulohlelo lapho sithi khona mphatlalatsane ekuseni kungolosihlanu umlaleli ngilithathele lethu bahangi kubingelela egameni enkosiyethu uJesu Kristu waseNazareth. Phinde ngibonga nakubahle nhlapho ukusibusisa ke ngaleli thuba bahle uNkulunkulu akubusise. Mlaleli sisaqhubeka ke nendaba yethu kule insuku esiphila kuzo. Kudingeka abazalwane, kudingeka amakholwa azohamba noNkulunkulu, bamethemba uNkulunkulu ngaso sonke isikhathi. Amakholwa azohamba angangabazi noma angangabazi amandla kaNkulunkulu. Ngoba izwi lenkosi lithi, uthe engabonakali, kepha amandla akhe abonakala. Siyabona ngempela mlaleli siyafunda ngabaprofeti abafana nabo Elisha nabo Eliya ababehamba noNkulunkulu bengamngabazi mlaleli kubonakala izenzo zabo. Nathi ke sengabazalwane kule insuku esiphila kuzona. Kubalulekile mlaleli ukuthi simethembe uNkulunkulu, simkholwe ngaso sonke isikhathi singamngabazi. Ivikele indlule mlaleli sigcine lapho ehlaselwa lo mprofeti. Izwi lenkosi lithi wayesethi kuNkulunkulu akabashaye ngobumpumputhe, wayesebashaya ke ngobumpumputhe mlaleli. IBhayibheli ke lithi ke wayeseya ke kubona mlaleli wabazisa ukuthi phela le ndawo enikuyona akiyona indawo lanifuna khona lo muntu enimfunayo. Namhlanje ke sizofunda ke mlaleli sibone ukuthi wabahola wabayisa kuphi. Ivikele indlule ngithe mlaleli izwi lenkosi lithi wathi uNkulunkulu abashaye ngobumpumputhe. Siyazi ukuthi ke impumputhe iyaholwa mlaleli kuba khona induku ethize isebenzisayo. Kepha amasotsha angaka noma impengaka yale nkosi yase-Aramu uNkulunkulu ayishaya ngobumpumputhe. Kepha kwaba uyena futhi umprofeti ethi ngilandeleni. Uyabona ukuthi kukhona ubumpumputhe bukamoya, spiritual blindness. Ngakho ke kuyingozi kakhulu ukuthi umuntu abe yimpumputhe kamoya. Manje lana ke bebase yimpumputhe mlaleli, kepha bakwazi ukumlandela u-Elisha. Kuneyimpumputhe namhlanje ezikwazi ukushayela, ziyemisebenzini, zipheke, zenze konke. Bese bathi siyabona, kepha bengaboni. Ake sibuye mlaleli. La izwi lenkosi lithi ke u-Elisha wahola le mpumputhe lesi eziningi eziyimpi futhi. Ake sizwe ukuthi ke wabaholela kuphi mlaleli. Ivikele ndlule sigcine kumakhosi wesibili chapter 6 kuverse 19. Ake sizwe ke kuverse 20 ukuthi ke wabahola wabayisa kuphi lo mprofeti lo mgcotsho kaNkulunkulu. Verse 20. Kwathi sebefika eSamaria, u-Elisha wathi, Jehova vula amehlo alaba bantu ukuba babone. Sekumkhuleko kwemlalelo ukuthi ke amehlo abo avuleke ukuba babone ukuthi bakuphi ke manje. UJehova wenze njalo mlalelo, wavula amehlo abo babona bheka basebephakathi kweSamaria. Verse 21. Inkosi yakwa-Israyeli yathi ku-Elisha, isibabonile, baba ngibabulale na, ngibabulale na. Verse 22. Kepha wathi awuyikubabulala, ungababulala yini labo obathumbile ngenkemba yakho nangomtsalo wakho na? Mlalela, kunabantu abathunjwa ngebhamo babulawa. Usuyabona ukuthi izindlela zikaNkulunkulu asifani nezindlela zabantu. Kunabantu abathunjwe ngemimese babulawa. Kepha lo mgcotshwa kaNkulunkulu usethi kule nkosi yakwa-Israyeli, labantu ubathumbile ngenkemba, ngakho ke uza babulala kanjani? Eyi, kunemfihlakalo ke lapho mlaleli. Mangakhe amathuna wabantu abathunjwa ngezibhamu babulawa? Mangakhe abathuna wabantu abathunjwe ngemese bagwazwa babulawa? Kepha lo mprofeti uthi ke wena nkosi ubathumbile ngenkemba, kepha awuyukubabulala. Ake siphinde kuverse 22. Kepha wathi awuyikubabulala. Ungababulala yini labo obathumbile ngenkemba yakho nangomtsalo wakho na.
Lo mprofeti umesechubeka usethi,
beka isinkwa namanzi phambi kwabo ukuba badle, baphuze, baye enkosini yabo.
Verse 23,
yayisibalungisela idili, badla, baphuza, yabavumela ukuba bahambe baye enkosini yabo. Amaviyo ama-Aram awabe esaphinda ukungena ezweni lakwa-Israyeli. Mlaleli, sikhonza uNkulunkulu wezimanga. Lo mprofeti kaNkulunkulu nanoma ekhuleka uyabona ukuthi ukhuleka kuNkulunkulu amazi akathemelezi. Mlaleli, uxoxa noNkulunkulu nobaba wakhe. Sibonile mlaleli ekuqaleni ukuthi uthe baba akubashaye ngobumpumputhe. Akazange athemeleze, amemeze, enze konke lokhu, ashawute yenzeni, kepha wathi baba bashaye ngobumpumputhe. Maqede wayeseyake kubo mlaleli, wakhulumisana nabo. Usekhuluma neimpumputhe ke manje, uphinda futhi aholeke neimpumputhe ke manje ezisa kwa-Israyeli. Manje la izwi lenkosi lithi, lenkosi yakwa-Israyeli ithe uma ibabona yazi kamhlophe ukuthi bayizizitha zama-Israyeli, yizitha zama-Israyeli. Wayesethi ngiyagadla la, wayesethi ngiyabulala la. Kepha kongibusisayo wayesebuza umgcotsho kaNkulunkulu ukuthi abagadle noma babulale na. Umgcotsho wakaNkulunkulu wathi, no. Usiyabona ukuthi lo mprofeti akulona igwala mlaleli. Ngakho ke ensukwini esiphila kuzona kudingeka amakholo angasoze abe amagwala.
Inkonzo ze-AMT namhlanje
ngenxa yamakholo asamagwala.
Bahlele emakhaya, hey siyahlukunyezwa,
yabona nganqola ngihlalele mina. Kepha lo mgcotsho kaNkulunkulu usiyabona ukuthi uyamazi lo amkhonzayo, akahlehleli inyovane futhi. Mhlambe bekube bekuwomunye ke bayazothi ke gadla ukucede ngalabantu ngoba basihlukumeze noma basihlupha.
Kepha lo mgcotsho kaNkulunkulu wathi, beka isinkwa namanzi phambi kwabo badle.
Kepha inkosi yakwa-Israyeli yenza okudlulele kunalokho. IBhayibheli lithi ke wabenzela idili, wenzela izitha zabo idili mlaleli. Badla, baphuza, basutha, wayesebadedela ukuthi baye enkosini yabo e-Aram. Manje la ekugcineni bese lithi ke amaviyo ama-Aram awabe esaphinda angena ezweni lakwa-Israyeli.
Sinemkhuleko bazalwane, ngiyakutshela wena,
I destroy you Satan.
Ngiyakubulala wena mathimoni. Hey, ngiyakubulala wena sitha sami spiritually.
Kepha lo mgcotsho kaNkulunkulu uthi bashaye ngobumpumputhe, bashaye ngumpumputhe wakhuleko wathi ake bavula amehlo. Vula amehlo, tata bayise enkosini kwa-Israyeli, nkosini kwa-Israyeli. Bathi uma sebefika lapho inkosi yathi, ngiyagadla. Umprofeti wathi, no.
Ngiyabonisa ukuthi ngempela mlaleli akumelanga sibe amagwala.
Izwi lenkosi lithi ke uNkulunkulu akasinikanga umoya wokwesaba siphinde sesabe futhi noma sibe yizigcili. Ngakho ke singabantwana bakaNkulunkulu asemethembe uNkulunkulu ngaso sonke isikhathi. Simkholwe mlaleli ngokuba uNkulunkulu owazi konke ngempilo zethu. Ngenxa yesikhathi ake ngithathele intambo ngiphinisele kubahle. Bahle intambo kwezakho babaye lapha ekhaya mlaleli.
The words of the Lord are words of life. Your heart is on 657 AM. 657 AM, radio for believers in action.